DutchySavvy.com.
Unajua, anasemanga mambo ni mingi. Big boy Missy Fumbler, Major League Wapi Tumbler, 22 Bet Gambler, Mrenga Nayo Wrangler, Kamati Nayo Bankrupt, Flow Nayo Anthrax, Tua Nayo Kansas, Ego Kamja The Campus, Kikudis Zero Comebacks. Get money, that's the mantra. So next time you see a gangster, then you already know the answer. Wrong number, boss, I'm Rob Blanda. Most, I'm done pops, na ops, ni done danda. Na cause drama shows, mutos, mkwanja. Force ya boss, kamba, dos, ni mobwana. No manners, block min top scammer. But still corporate, can't go job scanner. Taifa leo na drum na low standards. Don't me jam, but bro, si wrong number. Kau jaji panga,
kau jaji panga.
Then sister kupanga,
then sister kupanga.
Now kin pair number,
kin pair number.
Upate network blanda, boss. Joy on your wrong number,
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 joy on your wrong number,
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 your wrong number, I line ya kuchanga, mjini akili mimi napanga wa madanda, fala na unarada na mimi hapa niko kiwanda, hii ni kanairo na unaroria na dem. Kahuna kakiru kipiga ni wrong number. Title did ya shamba kahuna dai kunipiga randa. Ndoni seme hai unatuma kwa hii number. Mesoni mpesa
hapo sasa
na kazi kuwa roga pana cheza na waganga. Hapa unakuja na ujanja makita waramba. Never this gaza siapatu na walaza. She king maza hapa ifi ni wrong number.
Adide ntapata chenye nataka ntatanga tanga. Iyo ndizi sitaki labda kanta ikula na maganda. Na ugopa kukonda bana kani romi siezi manga. Huku njo ni ngori ule mdudo takutuanga. Pana skiza kila mzezi tuwa mefunga kanga. Karanda hata wajinga wanaze kanga. Mi mama yendo alafu nataka kunipanga. Ntawalaani walai na lamba mchanga. Kau jajipanga,
kau jajipanga.
Then sister kupanga,
then sister kupanga.
Now kinpea number,
now kinpea number.
Upate network blanda, boss. Jua yoni wrong number,
yoni wrong number,
yoni wrong number,
yoni wrong number,
yoni wrong number.